Miss Hip Hop Search. Haijawahi kutokea, kila pande metachi, kila moja lingoja. Haijawahi happen, zede Miss Zote, zede Miss Ocean. Now it's happen, washanza sema sana, mshinda takuwa salama. Rosalie Usof mama, ibuka tu kama vigezo navyo sogopo tavodresi. So case naifanana BSCS. Tawopa perform because kubwa mwimala na mlare wa shujaa. The one can't stop, mwene mafunzo wa kita. Miss Hip Hop Star, abota kwa we maawe. Stamilivu kwenye msiba so kilio. Miss Independent kama yule wanio. Mwanza anasema mshindi atatoka CBE. Dapia anasema mshindi yupo kipande E. So umbo wala pamba si atuangalii, labda pozi za kijanja kwenye picha za IG. Miss Hip Hop,
Miss Hip Hop Search, Miss Hip Hop Teasy. The Super Lady and Gangsta, Super Lady and Gangsta. Oh yeah. Miss Hip Hop Search, Miss Hip Hop Teasy. The Super Lady and Gangsta, the Super Lady and Gangsta, the Super Lady and Gangsta.
Kiweza ku freestyle shindano itamfaa. Hawa meshawahi pigika na life ya mtaa. Kimtindo kapinda na ubishwa faida. Ni mchaka mchaka chinja ila na kwenda na mida. Miondoko wa kisela soya ya mamodo mzuka kwa drive seller. Tampa point kidogo asipende sana kiki. Kimzingua mtiti ila kikubwa discipline pia. Swe na nyodo wakilisha kama witness. O scandal wala fit na matokeo asija pinga. Kama Kenya Odinga fano kija na imba, afu majaji wakapinga. Fagili ujinga ila wameshe sana ghetto. Sometime fashion kama Mobeto. Kwa mbali usela kachiku keto. Michano kama Minaj na kili iwe na charge. Labe temple itaji takama ta rhymes. Nyimbo kumi za kwangu wezi pata big time. Sipo kuwa hambo tangu na tangu za long time.
Miss Hip Hop Search, Miss Hip Hop Teasy. The Super Lady and Gangsta, Super Lady and Gangsta. Oh yeah, Miss Hip Hop Search, Miss Hip Hop Teasy. The Super Lady and Gangsta, the Super Lady and Gangsta, the Super Lady and Gangsta. How is Super Lady and Gangsta? Super Lady. How is Super Lady and Gangsta? Super Lady.
Taka nafutia nyama za ndama ila gula bia. Kiuno kakata nusungia, watoto anakanya kwa kutupia. Mwendo akinyonga ta kinyonga die. Utapenda kibonga sa kigonga try. Kenda kuchonga ta kutwa ni shy. Kilenga kitonga ujwe vitwa vikai.
Miss Hip Hop Street when a gang kala tifa. So mkorogo we na kala ya kiafrika. Tikadi kam Jamaica street peace atadumisha. Shapata mzamana tatizo nana we judge. Nani judge omana sije pendelea taji. Basata wana shauri tukatafte kwenye vijiji. Watu wanasema pano nataka katikate jiji. Pima jana we moja majaji nafikiri takwa stable. Ilasi shinde flani kisa likuwa record rebel. Nismamo iwe strong ili aweze kuwa juu. Sijifosu gangsta kwa kufoji matatu. Na tukimona tutamsoma tutetaji sela. Hita kuwa noma paka mademu wa jela. Mwenye ana complain, anataka kushiriki. Na mwambia stop man, it's all about Miss One on wa street, queen ambaye shikiki. Who is Miss Hip Hop, watamua mashabiki.
Miss Hip Hop Search, Miss Hip Hop Teasy. The Super Lady and Gangsta, Super Lady and Gangsta. Oh yeah. Miss Hip Hop Search, Miss Hip Hop Teasy. The Super Lady and Gangsta, the Super Lady and Gangsta, the Super Lady and Gangsta.